Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ta ke dumedise tle bana ba modimo ka la boraro gape o modimo a re bolokileng ka ona re leboge boloko ya gagwe go tla go fitlha mo letsatsing le. Re a leboga bana ba modimo re tle go arogana lefoko la modimo setlhogong sa kajeno se se reng a hedge around the righteous. Tshireletso ka go dikaganyetsa ba ba molemo. Ngwana modimo itse gore go nna molemo go dira tshiamo ga se le fela. Itse gore ga o tsweletse o dira tshiamo mo le batho ba bonala o kare ba tswelela ge ba dira molemo. Modimo wa rona o bolela gore ditsela tse dingwe di lebega di tshiame mo matlhong a batho, but pheletso ya tsona ke leso. Wena tswela pele, a re tsweleng pele bana ba modimo go nna ba dira tshiamo. A re tsweleng pele re siame mo pele ga modimo, re be ditlaela mo pele ga batho ka baka la gore gone yanong re icompara le lefatshe, re batla go imitate botlhale ba lefatshe re botlise ka mo ntlong ya Modimo. Re tle go buisa Job chapter 1, re be re buisa verse 9. Yona verse 9 and 10, Job chapter 1 verse 9 and 10 e bua jaana. Mme Satane a fetola morena a Jobe o boifa Modimo le fela. A ga ke re wena o mo sireleditse sentle, ene le lelapa la gagwe le tsotlhe tsa nang natso mo ntlheng tsotlhe. Ditiro tsa diatla tsa gagwe o di tshegofaditse, diruiwa tsa gagwe tsa ata mo lefatsheng. Ka sekoa e re, why shouldn't he respect you? Satan remarked, you are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Ra leboga modimo wa rona tshireletso e kana e re e bonang mo go wena. Ntate re thuse gore re eme re skebe ra tsikengwa ke sepe. Re tlhomame mo tshwetsong e re tsereng ya go go sala morago. Gonne se se re tlisetsa tshireletso eo go senang opa ka e tlosa mo go rona ga rona re sa suti mo go wena. Re a leboga ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Bana ba modimo, tla ke dire kitsiso ke kere, ga o pholositswe o amogetse morena Jesu, o phela sentle, o tlhoile bosula, o rata molemo, modimo o aga tshireletso legora around you. Potso ke gore, goreng modimo a aga legora around wena? Modimo a itse sentle gore go tswa kwa tshimong ya Eden, go na le seo re se bitsang noga. Noga e tsamaileng e fetola kaka gantsi-ntsi, e fetoga gantsi-ntsi, e tsietsa bana ba modimo, e senya tiro ya modimo, e disguise mo gongwe gore e kgona go loma ba e leng gore e ne e tsamaya le bone. Ga o suta mo modimo wa lomega, o lomiwa ke yona noga e. Ga o suta mo modimo wa loyega, ke yona noga e, ke ditiro tsa noga. O lebelele noga e gore bjang, a kere wa itse gore noga ga e go loma o a ruruga. Bebene ga e bolela ka ba ba lomilweng ke noga ba ba nwang bojalwa, e re e tla go loma noga e ga o nwa wine-ele, e tla go loma ga e sene go loma, o tsoga o rurugile ka moso, o tsoga o re ba ne ba mpete ke bethilwe ke bomang, nka tsoga ka o batla gape ke nwe, ka baka la gore noga ena ga e go loma e go tshela ka botlhole. Batho ba bantsi ba lomilwe mo matsatsi tsinga re tshela mo go ona, ba lomilwe ke noga ye ka baka la gore noga ye e na le maatla mo godimo ga bao ba sa batleng go sokologa. Bona Jobe, ene o ile a tsa noga e ne e palelwa ke go moloma, e ne e palelwa ke go atheka bophelo ba gae, because ga o le mo modimong tsa di diragalelang ba ba seng mo modimong ga di go reye ngwana wa modimo, ga di kaka di a go ama. Noga ebile ya tla Satane o e leng gore o ne a le teng kwa tshimong ya Eden, wa tla o ngongorega mo modimo o tsaya kgale modimo a re go keng se se ka irang gore Jobe a sekebe a go tlhompha, ka baka la gore wena o tshwana le lebota le le dikaganyeditseng ene, e seng ene fela le family ya gae. letso tsotlhe tsana le tsone property ya hae le tsa di dirang wa tswela pele mo go tsona bona le leruo la hae le tswela pele wa bona tshireletso ya modimo ga e felle mo go wena fela ga o tswetse pele o dira tshiamo e dikaganyetsa le family ya gago o tsamaya o dikaganyeditswe kgatlhano le go lomiwa ke noga ba tla leka go dira se ba se dirang ba etsa dibe but they will never ever ba fitlhelela bophelo ba gago because modimo o go ageleditse ka lebota tlhokomela lebota lebota le agelediwa ba ba siameng fela sekwa thuba lebota le ngwana ya modimo ka baka la gore bona re bona ka bophelo ba ga Jobe sata satane o disguise bjaka lengelo e la lesedi gore a tla kgone go loma ba ba tla tlogelang tshiamo ba latelene o kgonne go loma efa ka baka la gore efa o ile a mo utlwelela ga sena loma efa se se tlhagileng keng efa matlho a bulega gore a bone se modimo a ne a sa batle gore a se bone a ba a ntshiwa le mo tshimong ya Eden go na le batho ba e leng gore ka bophelo bo ba bophelang ba lefatshe ba thuba lebota le Joben Satane a reng o ageleditso you are like a wall around him bona ngwana modimo Moreri 10 verse 8 e re ga o epa le mena o tlile go wela mo go lona if you break through a wall a snake will bite you ngwana modimo tlogela gore o phulositswe o bontse o thubaka ka lebota ka metsamao ya gago o thubaka ka lebota ka go batla go ya kwa lefatsheng go na le bana ba modimo ba batla go ba comfortable gore ga ba kgotsofatswe ke go nna ka mogare ga mogau o ga ba kgotsofatswe ke go nna ka mogare ga lebota le gangwe le gape ba kwa lefatsheng gangwe le gape ditiro tsa bona di tsamaelana le lefatshe dipuo tsa bona di tsamaelana le tsa lefatshe kanti modimo o go ageleditse lebota le gore mogau wa gagwe o go etela ga o sa kgone go bona mogau one wena o ka se o bone ka matlho mara ba teng ba ba o bonang mosadi wa mongwe o ile o ne a imile a tshwanetse a belege mara mo bukeng ya Revelation e re ga a tshwanetse a belege go ne go na le kgwanyapa noga e ne e fetogile kgwanyapa o a batlang go ja ngwana o mara modimo a sekebe a dumele ngwana wa modimo go na le dilo tse dintse e leng gore di tshwanetse di diragale mo bophelong ba gago satane o batla go ja tsone gore a ba setse bophelo ba gago morago a go nyemisa mooko a go senyisa a ira gore o complaine ka modimo a ira gore o skotlo rapela a ira gore o skotlo kopanela o lebeletse gore a golome kwa ena o tla thuba lebota ka re satane ga a kgone go le thuba noga ga e kgone go thuba lebota e ka lenamela e tlabe ya lefologa kwa ena o na le maatla a go ka thuba lebota le le dikaganya ditseng bophelo ba gagwe Jobe ga a ka a le thuba o ile a nna ka mogare ga lona until dilo di be di boa di boela kwa go yena ka tsela modimo a neng a rulagantse ka teng o sekwa thuba lebota nna ka mogare ga lebota le modimo a go sireleditseng ka lona Proverbs 34:7 e re ga o tlhompha modimo o nna ka mogare ga lebota le baenkgele ba gagwe ba tla tla ba go sireletsa ke rata modimo wa rena ka tsele makatsang bana ba modimo gore ga o motlotla fela sa gago ke gore o motlotle ga o motlotla go tla tla baenkgele ba go sireletsa ba tla go escorta mo tsamang mo teng ba tla tima satane sebaka sa gore a tlhaselane le bophelo ba gago batho ba lwala bazalwane re fetile mo di-COVID-19 mara re sireleditswe ke modimo o a re ageleditse le bota batho ba ba ileng ba lethuba ba bang ba bone bana ba modimo ba ile ba bona tse ba sa tshwannang go di bona se thubile bota le mokreste nna ka mogare ga mogau ona Zechariah 2:5 e re the Lord himself has promised to be a protective wall of fire surrounding Jerusalem and he will be its shining glory in the heart of the city modimo ka boyena o ile a tshepisa gore e tlo nna the protective wall of fire re tsamaya so re dikaganyeditswe ke the wall ya mollo bana ba modimo matimone ga a kgone go re fitlhelela baloi ga ba kgone go re fitlhelela re sireleditswe re dikaganyeditswe ke lebota la mollo se tswe ka because how you are going to be vulnerable. Don't backslide, because Satan on a le matla mo go ba ba backslide ah mara ga o tshwareletse o ntse o re Jesu ke morena la o na le mathata o re Jesu ke morena ga a kgone go fithellela bophelo ba gago o batla gore o ngongorege bibele re Jobe ga a ka a leofela modimo ka molomo wa hae wena ngwana modimo Satan o batla gore o kese modimo o ile ya tsena no ga e ka mogare ga ditshomitse ga Jobe ka gore ga e tla ka nako nngwe e tla ka sefatlhego sa motho ere ba moraba re roga ka modimo mosadi a ya roga ka modimo it doesn't help o tshepa modimo marontso olwana bibele re Jobe a gana a seka ba leofela modimo ka molomo wa hae nna ka mogare ga lebota le tshireletso e teng bana ba modimo tshireletso ya rona e tswa mo modimo mo goreng re tshepe modimo wa rona re sekebe ra boela kwa morago le ge batho ba ka boela morago but nako ya rona e yetla ya gore modimo a re sare a re swathole nako ya rona e yetla ya gore go bona le gore ga re tsamaye re le bang re tsamaya le morena Jesu Psalm 80:12 e ke tlang go balela yona e re se ne se godisa dikala tsa sona go fitlha kwa lewatleng e re kana o phumelang dipota sorry ke verse 13 kana o phumelang dipota tsa sona gore ba botlhe ba ba fetang ka tsela ba se fotlhe kolobe ya sekgwa ya sepolola diphologolo tsa naga di a seja ao o utlwa ngwana modimo ge le kgoralele le tlogalele modimo a le thuba because ga o sa tshepagale le tla thubega le botalele e re go tlotla diphologolo tsa naga di tlile go tlo thuba le go tlo senya tshimo e modimo a yagele ditseng you will never be productive in your life diphologolo tsa naga di tla ja mo go wena e re le dikolobe tsa sekgwa di tla ja mo go wena di tse batho ba tla feta ba kheke di grapes tse ba tsamaye o tla loser go loser ngwana modimo o tla bereka marosto a bona gore o berekelang ga le botale le setse le thubegile le dikaganyeditse modimo o dikaganyetsa le le property ya ha o dikaganyetsa le bana ba ga ha o suta mo modimo itse gore o tla bona bana ba ya ba ile o thwasa o tla bona bana ba dira tse ding bana ba modimo ke batla go bolella gore modimo ga o bona go protectile o itse gore go na le something big se se leng ka mogare ga bophelo ba gago se wena o sa se bone mara satane ene wa se bona ga o le ga o na le tumelo mo modimong thata ya gagwe e tle go sireletsa modimo wa rena o na le bokgoni ba go sireletsa go fitlha kwa bofelong ke tlhole ke lebeletse ga ke tsamaya mo tseleng go na le dikoloi tse dintlentlentlentlentlentle mara dikoloi tsele ga di na tshireletso go tle koloi ye nngwe o bonang gore ga e lebege ya ditshipi e tsamayang staraga e laisitse tšhelete o tla bona gore e sireletswa bokanangkang e tsamaya le banna ba dithunya tse kima ba sireleditse letlotlo le le leng ka mo gare ga yona ka moo ka baka la gore modimo a kgona go sireletse ke ka baka la Kreste Jesu wa leng ka mogare ga bophelo ba gago so koloi ele e a sireletswa tsele le ga di ka ba dintle mara di tsamaya di sena tshireletso o sekebe wa duma bophelo ba batho ba ba e leng gore ga bana modimo kapa ga ba re sepe ke leng ka modimo wa bona satana go bontsha o ka re ba tswela pele itse gore they don't have protection they are vulnerable to the attacks of an enemy mara wena o sireleditswe bosigo le motshegare re a robala bana ba modimo ba loi ga ba kgone gore loya re a robala ditlhaselo ga di nnete mo botshelong ba rona digatelele ga di nnete mo bophelong ba rona ka baka la gore re na le modimo wa re sireletsang re le the ball of fire around us e re tsamayang le yona batho ba luma gore ba re bone re wile ba re bone ba batlo re bona re lla ba batlo re bona re backslidile re boetse kwa majalweng re boetse kwa bophelong ba lefatshe ba na le tough time ya gore bo re kgona bjang ga ba re kgone because re tsamaya le tshireletso ya modimo modimo wa rona bana ba modimo wa go rata itse gore yaka Jobe a ba protected yaka family ya gagwe ile ya sireletsega ka property ya gaga ile ya sireletsega ya ka na le successful mo dilong tsotsotlhe le ruo la gago le sireletsegile o tla sireletsa tsa gago bao ba mo lebileng modimo ga ba kitla ba tlhabiwa ke ditlhong go marela tumelo ye go marela morena Jesu go marela pholoso ye you will never lose anything ngwana modimo o latlhe motho wa sena morena Jesu wa loser o reka koloi ka tseno a lalaile bojalong ka yona ka tseno ga boa ka moso e thubegolo ka ba re ke koloi ena le 10 years a e tshwere mara tsa rona le ga e le ya kgale ao bana ba modimo ya tsamaya ka baka lao e sireleditswe ke modimo it is hardly o ka e bona e stakile because modimo wa rena o a re sireletsa ao ke a leboga bana ba modimo a re kgomarele modimo o a ka sekebe a re tlhabisa ditlhong modimo wa rena ra leboga re leboga tshireletso ya gago e re sa e duelweng ntate ya galalelang sireletsa ba botlhe ba ba santse ba re Jesu ke morena sireletsa modimo wa rena kwa ditirong ko magaeng mo tsotlhe mo gotlhe mo re tsamayang mo te re leboga tshireletso ya gago bless everyone wa tla phelang go ya ka lefoko le ka Kreste Jesu morena wa rona amen Bishop Lucky Mulanto wa Mispa Bible Church 072-135-0708 amen
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.